E-Trump Entertainment,
the majority's favorite rapper.
Ayo, Star John.
Wait,
one.
Did you put a cello?
Bazobu,
my name is Star John. Mission Jibuntu Ilangata Mundanda.
You found a vibe.
Yeah. E-Cho.
DJ Move.
Ubushiku paka kwacha. Dollar Randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka taka pia ndika tacha.
Kawa.
Nde pepe kempia.
Sawa.
Nde pepe kempia.
Wait, nish give it up.
Nde pepe kempia. My name is Dad.
Wait.
Ito. Nde pepe kempia. Nde pepe kempia. Nde pepe kempia. Nde pepe kempia. I'm good and very. Nesa piti la move and tunga tevangeli. Nde pepa nshi pepa we tevangeli. Tula bombesha paka tuka beule nga tifa. Nesa palo lo avantu wa tifa. Bila kwaya mkuchelo pa vipa. Oko nzangwa gala nyata paru inga pipa. I'm still underground jingo mambo pa mushili. Batuku dula nechimu tengo pa mtiri. Nine wa marapa batina mukantiri. Uku nchimfia weka teti beta kamfiri. Bandala mapena tatuseka no kuseka. Twali dula sorry tatuseka no kuseka. Ifwe ni daimani kwa tumwa umenafwa. So tuliva machiki bati nkoko tatuteka. Ubushiku paka kwacha. Dola randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka flaka pia ndika tacha.
Kawa.
Nde pepe kempia.
Sawa.
Nde pepe kempia.
Wait, nish give it up.
Nde pepe kempia.
Wait.
Nde pepe kempia.
Nde pepe kakangwe. Fonse ni zete, jini sangwe. Nipashika na mastata, iwe tunti wali. Nipenda masale na paolo masakari. Kukacha ni kwacha usiku ni dola. Everyday ni pazika na drama ni mafola. Kali mastata yali yanga ni kula fola. Nike tukache usiku ni jichena fola. Hapa bonze hapa ni yanga lanji. Nipenda masale olo chape malanji. Too much lichi van drama vali maji. Olo futi nipenda mastata kumayati.
Iwe.
Ubushi kupaka kwacha. Dola randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka flaka pia ndika tacha.
Kawa.
Nde pepe kempia.
Sawa.
Nde pepe kempia.
Wait, nish give it up.
Nde pepe kempia.
You full of five. Wait, bazobu.
Nde pepe kempia.
Kataguri mpia tatuangala. Beta nalitumi na pojo bangala. Teka nyama idea. Bambia ine pepe kempia. Kano maka maka. Ukulimpia vika kwa maka. Panchi toshibo vyo mumontini. Nole sandalise ne akoti.
Bika tugewe kule tagono pigi na shufuru. Bika kwa makanoti pareno ufuru. Ndatimba zero tu paka wacha. Azereni wangu na mafera paka wata. Pakuingila mbole sapante ashtu pepe shiwateni. Gasha ingira praini kukwa na shiwateni. Deizi morira nizoronga. Nishtish kevira nizoronga.
Ubushiku paka kwacha. Dola randi paka kwacha. Ukwenda paka jinga paka sacha. Paka flaka pia ndika tacha.
Kawa.
Nde pepe kempia.
Sawa.
Nde pepe kempia.
Wait. Nish give it up.
Nde pepe kempia.
Ayo, Star John.
E-Cho
Entertainment.
Cup Zone. Ten Buga Pandora, Mr. YTD, LTT, Holy Robot, Big Bauti, Vad Yosa, Daddy Man Alston, Elmans, One Low Leg, Mr. Monster, DJ Tizzy, DJ Fabulous Team, DJ K6, DJ Felice, Mr. Baton, Vakazembe, Team Yolo, Vabode, One Dash Kukapoto, Safe Side, Next Avanyengedwe, Poxy, Navambi.